kumshukuru Mungu aliyetulinda mwaka mzima. Ametupa neema ya kuishi duniani, ametulinda na ajali zote, walio warembo kutuzidi wametoweka, walio matajiri kuliko sisi wametoweka, walio kuwa navyo vyao wametoweka. Mshukuru Mungu ungali mzima. Happy day, happy day, happy day to you, happy day, oh, happy day to me. Happy day, happy day, happy day to you, happy day, oh, happy day to me. Wametoweka duniani bila kuaga. Tumewaona rafiki wengi wakishindikizwa makaburini kuzikwa, sisi tungali wazima. Tumempa Mungu nini? Tumefanya nini? Neema ya Mungu ndiyo imetutosha. Watoto wetu wamelindwa, jamaa zetu zimelindwa. Haleluya, nasema neema imetutosha.
Natakia nyote mwaka mpya mzuri wa amani na raha na furaha. Mungu awajalie neema, awape mafanikio na ajibu maombi yenu. Hii ni salamu kutoka kwa ndugu David Imani. Basi sambaza wimbo huu kwa wale wote ambao unawapenda, ili nao wapate mwaka mpya wa amani na baraka. Mungu akubariki wa